Sandy mama Ticha Kuwa ya reba usina kumbo fara oski uchifunga shaganyani.